Ministry ebyenjigiriza okuyita mu kitongole ky'ebigezo ki Uganda National Examination Board UNEB efulumizza ebyava mu bigezo bya siniya ey'omukaaga ebyatuula omwaka oguwedde era nga bino byoleka nti abayizi ebitundu 98.9/10 baayise era nga bagenda kufuna certificate eraga nti ebigezo bino babiyise Senkulu wa National wa Uganda National Examinations Board Dan Odong ategeezezza nti abayizi abalabikako okutuula ebigezo bino bali 16,015,172 bakubana ebitundu 43.8/10 bawala ate abalenzi baali 5.6/10 Odong ategeezezza nti abayizi Odong agamba nti abayizi abawala bakoze bulungi okukira ku balenzi nga abayise ebigezo ne pasi ezisatu n'ebbiri bali okusinga bali bawala bogerageranya n'abalenzi Odong agasseeko nti abayizi bongedde okukola obulungi mu masomo okuli okubala chemistry agriculture geography ne economics